yasikale ngqolo yasikale ngqolo ndipheni ingubo nombathi sifele nombathi sifele ndivulene ngqombo sihlwele zabonga minyanya yavuma siphosa ngasemva ubeko yabhanga neqhosha nomthunja bantsundu ndiyacela. Wake up son. Sobona kanjani nungavukanga maqhanda kusondayo yokudlala. Sobona kanjani nungavukanga. We totally just changing, it's no secret. They're losing all the truth and it's so sacred. Nani madoda kani sondele nganeno ifanele ukubhungwa lenyewe. Hold up now. Zophila kanjani nungazelwanga. Hold up now. Zophupha kanjani nungaphilanga. Your forefathers holding the ladder. Oh yeah, I'm the lupumisim bep. Back up your bones in this era. Oh yeah, I'm the lupumisim bep. Yasikale ngolo, ndipheni ingubo. Nombathi sifele, ndifulene ngqombo. Yasikale ngqolo, ndipheni ingubo. Nombathi sifele, ndifulene ngqombo.
Zintombi zikamamdlovu zilutshangisa uzikhomo sinokumhlatyana ufuduna. Itshaka. Yena uzalwa ngumntandi udlomisa ophitshwe mye emngqondo omsilovela sendivenisele ngube engcukuzulu unxeko umthembu omaxathi alikhuza kunongazi ke lutshoyo ubonga amakwayo aphinde unkohla azalwe yena ngumamkwayo ungconde utshiwo ukhawuti awuthiwo gumlawo.
Man, everybody talking, we need listeners. And every time we sleep we lose the gardeners. The streets are painted red, we lose the bloodiness. Forgetting all the truth, we lose the loveliness. We got haughtiness, can't break it like the skin on us. Ubuntu bakhobo ya tata ya. Melanin, the beauty of my kundalini. Melanin, you're dancing with the sun, I mean. And I mean, I get kobe no futa gimi. Gela klesha bebe senza makhobo gamini. Boy, I tell you that no lies, no war. Got no center in the truth, no car. Mokendin, come listen as I break a seal. All the truth are seeding in the truth, I break a seal. Boy, I tell you that no clues, no call. Kangalin kubeko pushing on. Your forefathers holding the ladder. Oh yeah, I'm the lupumisim bep. Back up your bones in this era. Oh yeah, I'm the lupumisim bep. Yasikale ngolo, ndipheni ingubo. Nombathi sifele, ndifulene ngqombo. Yasikale ngolo, ndipheni ingubo. Nombathi sifele, ndifulene ngqombo.